mama wihorere yowikora nyiramatengere umugore wa rwanda wana wigira ingo y'umwezi iyo mwijima iraryana kora mama wihorere kora nyiramatengerane umugore wa rwanda wana kora mama wihorere kora mama wihorere shirubute nakubona n'umwanzi n'ubujoro n'umubisha w'ijoro
kora mama wihorere wigira ingwe y'umwezi y'umwijima iraryana uzatinya urunguruka wagusanze arakubona nakubona nzakugaya mama wihorere nyirajara yigize ingwe ngo waraho wararuraga kawumuza yigize ingwe ngo waraho wararuraga mama wihorere kora mama wihorere wigira ingwe y'umwezi usanga nyoko bukwe yihinduye amakoma yihindura amamera mama wihorere ntusanga bayashashe mu mpinga yarushashe yarenga urengagize ngo bagire ngo ntubizi n'abundi urasibona kora mama wihorere mama wihorere wigira ingwe n'ubona w'abana nkubatera agapira cyasohoke ubarebe wagusanze arakubona nakubona nzakugaya mama wihorere wigira ingwe nyirakamana yigize ingwe waraho wararoraga shirubute ntiyamubona yamuguriye amuguriye ibiguzi inka nyirayo mu ishyamba mama wihorere kora mama wihorere wigira ingwe y'umwezi y'umwijima iraryana mama wihorere ntusanga nyoko bukwe yihinduye amakoma yihindura amamera mama wihorere wigira ingwe y'umwezi hagitare yigize ingwe ngo waraho wararaga nyabayiru ntiyamubona yamubonye amuguriye ibiguzi inka mama wihorere mukawumuza yigize ingwe ngo waraho wararaga nyamasha ntiyamubona yamubonye amuguriye ibiguzi inka eduwadi ntiyamubona yamubonye amuguriye yigira inka ntiyamubona yamubonye amuguriye mama wihorere kora mama wihorere nyamukobwa turaguhoza nyamukobwa turaguhana ntugire ngo turaguhoza mama wihorere kora mama wihorere